Tepi iyi ikupangidira kwa ufumu wa Mulungu. Pamene ine ndikuipereka iyo kwa mbale Lee Vail kuti ikhale yolembedwa pamanja. Mbale Vail wandipempha ine pano pamaso pa mbale Mesia kuti ndimpatse ena amasomphenya akale. Zoonadi, masomphenya amene ine oya chimodzi ya zinthu zoyambirira zimene ine ndingakumbukire ndi masomphenya akubwera. Masomphenya amabwera nthawi zonse. Koma kutembenuka kwanga kutachitika, ndi pamene ine ndikuganiza inu mlinapo chidwi mbale Vail. Chabwino, ine ndikukumbukira, ine nditadzozedwa mu mpingo wa Baptist, ndi Dr. Roy Davis, kuno ku Watt Street, mu Jeffersonville, kumene mpingo onali pa nthawi imeneyo. Ine ndikukumbukira masomphenya amodzi apamwamba, pasanapite masabata angapo pambuyo pakwanga, zaa, ine ndingati patangopita masiku angapo, pambuyo pakudzozedwa kwanga. Ine ndinali ndinaona masomphenya abambo wachikulire amene anali atagona mchipatala, amene anaphwanyidwa. Iye anali bambo wachikuda, ndipo iye anachiritsidwa nthawi yomweyo mochuluka kuti izo zinayambitsa chisokonezo chachikulu. Ndipo iye anadzuka kuchoka pa bedipo ndipo ananyamukapo nkumayenda. Ndipo masiku awiri, pafupifupi masiku awiri, zidachitika zimenezo, ine ndinali ndikuwadulira anthu, chifukwa chosalipira mu New Albany, madzi ndi gasi ndi mabiro amagetsi. Ndipo izo, ine ndimazadzidwa kwambiri ndi chimwemwe. Nthawi iliyonse ndikapeza nyumba yakale, ndimangolowa ndikukapemphera, inu mukudziwa, mmene simumakhala aliyense. Ndipo ine ndikukumbukira ndikuwawuza bambo Johnny Potts, amene ali moyo lero. Iye alipafupi kuyandikira, ine likuganiza, usinkhu wa zaka 70 kapena 80, anali wowerenga mamita wachikulire, ndipo iyo anali atamuchotsako kowerenga mamita nthawi imeneyo, ndipo anali atakamuyika iye pa desiki, kuti azilandira madandaulo ndi zinthu. Pamene inu molowa pa khomo, ndi mafoni a ntchito, ndipo ine ndinali ndikumuuza iye chimene Ambuye anali atandionetsa ine, ndipo iye anali, kamodzi mukanthawi akutolera mamita angapo osochera amene munthu woyenerayo sanatolere. Ndipo muizi iye yankamuuza mwamuna chimene ine ndinaona mupepala kumene iwo anali ndi ngolo yakale. Masiku amenewo ankayendetsa akavalo awiri, ndipo iwo ankatolera zinyalala ndi nyasi mungalande. Uko kunali munthu wachikulire wachikuda dzina lake bambo Edward J. Merrill. Iye ankakhala ku 1020 Clark Street mu New Albany, ndipo iye anali atagundidwa ndi azungu awiri amene anali mtsikana wachizungu ndi mnyamata atakwera galimoto. Ndipo iye anali atalephera kukongolera galimotoyo, ndipo anali atamuphwanyira iye mu gudumu la ngolo, ndipo iyo inangothyola mafupa onse muthupi lake pafupifupi, ndipo iyo kudutsa gawo la chifuwa chake makamaka. Anawusuntha msana wake kuwuchotsa pamalo, ndipo iwo anali naye iye mchipatala ali moyipa kwambiri. Ndipo bambo Potts akudutsa ku chipatala uko mu New Albany, ndinali nditamuuza iye za Ambuye akuchita ndi ine. Ndipo iye anandiitana ine kuti ndibwere kudzamupempherera iye. Ndipo nthawi yomweyo ndinaganiza, ameneyo ndi munthu yemwe ndinamuona mmasomphenya awa. Chotero ine ndinali wamantha pang'ono kuti ndipiteko, chifukwa ako kanali koyamba kanga inimaona kuti ndipite monga choncho. Chotero komabe ine ndinapita, ndipo ndinakamutenga nzangayo amene anali atangotepenuka kumene, nyamata wang'ono wa Chifaransa wotchedwa George de Arc. Ndipo ine ndinali nditangomutsogolera iye kwa Kristu, ndipo ife tinapita mwamba. Ndipo ine ndinati, tsopano mbale George, ine ndikufuna kuti mukumbukire zinthu izi zimene zimachitika kwa ine. Ine sindingathe kuzimvetsa izo, koma inu mukukumbukira munthu uyu achiritsidwa. Ndipo pamene ati achiritsidwe pali, ine sindingathe kumupempherera iye kufikira anthu awiri achizungu atabwera ndikudzaima mbali inayo ya bedi, chifukwa ine ndikuyenera kuchita izo momwe izo zinaonetseredwa kwa ine. Ndipo ine ndinalowa mchipatalamo, ndipo ndinawayitanitsa bambo Merrill, ndipo ine ndinapita kumeneko. Ndipo mkazi wake anandiuza ine kuti iye anali atadwalika kwambiri, ndipo iye samatha kusuntha chifukwa ma x-ray anali ataonetsa kuti ena amafupa awa anali pafupi ndi mapapo. Ndipo ngati iye angasunthe bwanji, iwo angati angathe kupulitsa mapapo ake ndi kumataya magazi mpaka kufa. Ndipo iye anali moyipa kwambiri, ndipo kunali kutuluka magazi pang'ono kuchokera kumero kwake. Ndizina zotero. chifukwa anali akuukha magazi pakamwa. Iye anali atagona pamenepo kwa pafupifupi masiku awiri, ndipo bamboyo anali pa nthawi imeneyo pafupifupi usinkhu wa zaka 65, ine ndikuganiza 60 kapena 65. Bambo wachikulire, masharubu ake atali anali atasanduka oyera, ndipo tsitsi lake linali la imvi. Ndipo ndinalowa mmenemo, ndipo ndinamuuza munthuyu, chonchobe masomphenya amene ine ndinawaona ochokera kwa Ambuye. Ndipo achinyamatawo analowa amene anamugunda iye. Ndipo ine ndinagwada pansi kuti ndimupempherere iye. Ndipo mwadzidzidzi mwamuna uyu anafula akuti ndachiritsidwa. Ndipo analumphira mwamba. Ndipo mkazi wake akuyesetsa kuti amugwirire iye pa bedi. Ndipo mmodzi wa ophunzira anabwera kuyesetsa kuti amugwirire pa bedi. Ndipo iye analumpha kuchoka pa bedi. Dzinayambitsa chisangalalo chochuluka. Ndipo pamene ine ndinapita ku ine ndinati kwa mbale George. Ndipo kenako mmodzi wa masistere, icho chinali chipatala cha Chikatolika, anadzalowa ndipo anati, ine ndikuyenera kuti ndituluke menemo, chotero pofuna kumukondoweza mwamunayo, chifukwa iye anali ndi kuphwanya kwa mthupi pafupifupi 104. Ndipo chinthu chachilendo pamene iwo anamubwezera iye mkati a wansembe malowo, ndipo madokotala ena anamuyika iye, anamupangitsa iye kubwerera kubedi chifukwa iye anali akuvala zovala zake. Ndipo pamene iwo anamuyeza kutentha kwake, iye analibe kutentha. Tsopano pali anthu ambiri amene ali moyo lero amene anaona masomphenyawo, anawaona iwo akuchitika kapena akudziwa za iwo. Ndipo ine ndinatuluka, ndipo ndinadzayima pa masitepe, ndipo ndinati kwa mbale George, tsopano ine mupenye. Iye akhala atavala chikoti cha brown ndi chipewa cha khonde, iye adzayenda kutsika masitepe awa mumaminiti pang'ono. Ndipo iye ndithude anatero. Iye anadzatulukira ndipo anadzayenda chotsika. Ndipo pafupifupi usiku izo zitadutsa, Ambuye anaonekeranso kwa ine kachiwiri mawawina kutangotsala pang'ono kucha. Ndipo anandionetsa ine mkazi wolumala moyipa amene akanati adzachiritsidwe. Chotero ine ndinati chabwino, ine ndi ine mwina mwake ndifufuza kumene iye ali. Ndipo chotero ine ndinatsikira kumeneko, ndipo ndinali ndikutseka madzi ena kuntunda uko. Ine ndikukhulupirira uko kunali kuzungulira 8th Street mu New Albany. Ndipo ine ndinali, iyo inali nyumba ya makoma awiri. Ndipo ndimachita mantha kuti ndadula mbali ziwiri zonse. Mbali imodzi anthu anali atasamukako, ndipo mbali inayo anthu anali ali komweko. Chotero ine ndinapita kumbali imene inali ndi anthu imene imakhalidwayo. Ndipo ndinagogoda pa khomo. Ndipo iwo anali anthu osauka kwenekwene. Ndipo mtsikana wopatsa chidwi kwambiri wang'ono anabwera pa khomo wovala mosaoneka bwino. Ndipo iye anati, inu mukufuna chiyani? Ine ndinati, kodi ungayese madziwo kuti uone ngati asiya? Ndipo iye anati, inde bwana. Ndipo iye anapita. Iye anati, ayi, madzi akutulukabe. Ine ndinati, zikomo iwe. Ndipo amayi ake atagona pa bedi, dzina lawo linali akazi a Mary de Ohanian. Ndipo iwo anali wa Achiamenia. Mnyamata wawo ankasewera kumbuyo kwenikweni, ine ndikukhulupirira, iko kunali ku New Albany, timu ya mpira wa miyendo. Ndipo iye mwana wake wa mkazi anali ku sekondari, dzina lake linali Dorothy. Ndipo iye anati, Dorothy akuti kwa ine, kodi inu si munthu wa Mulungu uja amene anali ndi machiritso aja kuno muchipatala tsiku lina? Mayi anga akufuna atayankhulana nanu. Ndipo ine ndinalowa. Ndipo iye anandiuza ine kuti iye anali atagona wolumala. Ndipo iye anakhala ali wolumala mu bedi zaka 17 chibadwire ine mtsikana uyu. Ndipo chotero mtsikanayo anali wa usinkhu wa zaka 17 zakubadwa. Ndipo chotero ine ndinamuuza iye kuti iye anati, kodi ndinu munthu wa Mulungu uja amene munamuchiritsa mwamuna uja? Ine ndinati, ayi amayi, ine si mchiritsi, ine basi ndinangomupempherera bambo odwalayo. Ndipo ndinaonetsedwa ndi china chake chimene chinandiuza ino. Ine sindinkadziwa kuti ndichitche chiyani icho masomphenya kapena chiyani. Ine sindinadziwe chimene icho chinali. Apobe, ine ndinali mnyamata chabe, ndiwosakwatira ndi chilichonse. Ndipo chotero kunali uyu dona uyu anandipempha ine pemphero kwa iye. Ndipo ine ndinamuuza iye, ndiloleni ine ndipemphere choyamba, ndiyeno ngati Ambuye anandionetsera ine kuti ndibwerere. Ndipo kenako pamene ine ndinapita kukapemphera, ine ndinakamupeza mbale George. Ndipo ine ndinati, ameneyo ndinkaza amene ine ine ndimakuuzani inu kuti ine ndinali nditamupempherera ndikudziwa kuti ndi mkazi yemweyo tiyeni mupite nane ndipo ife tinapita kumeneko kuti ndikapemphere ndipo chotero mtsikana wang'ono wa usinkhu wa zaka 17 zakubadwa ndithudi ine ndidi mnyamata wang'ono chabe ndipo iye anali ndi mchimwene wake pafupifupi sikisi usinkhu wa zaka sikisi china chake chonga chomwecho ndipo apo panali mtengo wa Christmas. Iyo inali Christmas itangotha kutayima mnyumbamo ndipo iwo anapita kuseri kwa mtengo wa Christmas uwu kuti azindiseka ine kuti amayi awo achiritsidwa ine ndinamuwuza iye kuti ambuye amuchiritsa iye ndipo ine mbale George ndi ine tinakhala pansi kuti tipemphere ndipo pamene ine ndinayamba kuti ndizipemphera chabwino ngelo uja amene ine ndinamuona amene ino mumamuona pa chithunzi ine ndinakuona iko kuti apachikika pa bedi chabwino ndinafikira ndipo ndinadzamugwira dzanja lake ine ndinati akazi a Ohanian tsopano iye akukhala ku New Albany pakali pano iye ndi mamuna wake banja ndipo ine ndinati akazi a Ohanian ambuye Yesu wandituma ine ndipo anandiwuza ine ndisanabwere kuti ndidzakupemphereni inu ndipo inu mukhala bwino imirirani pa mapazi anu ndipo muchiritsidwe mudzina la Yesu miyendo yake inapinimbiririra mwamba pansi pake iye ali ndi baibulo lake la achamenia pa mtima pake anayamba kusunthira chambali ya bedi ndipo pamene iye anatero iye kenako satana anayankhula ndine anati iwe ukamulola iye kuti agunde pansi apo iye athyola khosi lake akatsika pa bedi lalitali limenero ine ndinachita mantha kwa kamphindi ndipo ine nthawi zonse ndinakhala ndikudziwa kuti chimene masomphenya amenewo ine sindimadziwa chimene iwo anali apo anali atandiwuza ine kuti nthawi zonse amakhala wolondola chotero ine ndinapitirira muli monse ndinamulola iye kuti atsike pabedipo ndipo mulungu pokhala mboni yanga mwansanga pamene iye anayamba kudumpha kuchoka pabedi limenelo miyendo yonse inawongoka mwana wake wamkazi anafuula akukoka tsitsi lake ndi kumakathamanga pa nsewu akufuula mokweza monga momwe iye akanathera woyandikana nawo anabwera kuchokera konsekonse ndipo apo iye anali kwa nthawi yoyamba kwa zaka 17 akuyenda mozungulira mchipinda chimenecho akumutamanda mulungu ine ndinachokapo nthawi yomweyo kuti nditalikirane nazo izo kenako ndinazadziwana ndi mtsikana wang'ono uyu ndipo ndinadzapita naye ndithudi izi sizikuyenera kulembedwa koma ine ndinapita ndi mtsikanayo posakhalitsa pambuyo pake masabata angapo ndinali mnyumba ya amayi anga madzulo wina ndipo ndinakhala ndikupemphera tsiku limenelo ndipo ine basi mopheka zimalephera kuoneka kuti ndikuboleza kukhala ndi chigonjetso mpemphero langa ndipo ine ndinaganiza ndingokhala zonse ine mukudziwa kupitirira wokagona ine ndinali ndikukhala kwathu nthawi imeneyo ndipo chotero ndinalowa mchipinda kukapemphera ndipo ine ndinali pafupifupi wanikoloko mmawa ine ndikuganiza ndipo ine ndinapemphera ndipo zonse mwakamodzi ine ndinayang'ana ndipo amayi iwo ankakonda kutenga zovala zawo nkuzunjika izo pa mpando inu mukudziwa ife tinali anthu osauka kwenikweni ndipo ine ndinayang'ana china chake choyera chikubwera kwa ine ndipo ine ndinaganiza kuti ndimayang'ana pa mpando wa zovala uwo koma uyo anali ngelo wa ambuye uja mtambo uja inu mukudziwa ndipo iye anadzabwera pamene ine ndinali ndipo ndinali nditayimirira mchipinda chaching'ono chimene ife timachitcha nyumba ya mfuti yaing'ono nyumba yowongoka zipinda ziwiri mkati mwake ndipo iyo inali ndi khoma lofiira pomwamba apa mbali inu mwaona panali bedi laling'ono lachitsulo kumanja kwanga panali mkazi wamutu wakuda atayima motsamira chipinda chimodzicho chinatulukira ku kitchini iye anali atayima pa chitseko cha ku kitchini chija akulira apo panali abambo atayima kwa ine ndipo anali atandibweretsera ine mwana amene china chake chinali chitayala pa chifuwa chake chaching'ono ndipo m'modzi mwendo wake wakumanzere unali utakulungidwa mozungulira mpaka iwo unali utatsamira pa thupi lake laling'ono ndipo mwendo wakumanja unakulungidwa mbali inayo mikono iwiri yonse itakulungidwa nayonso pa thupi lake ndipo thupi lake laling'ono linali lopiringizidwa ndi lokulungidwa mpaka pomwe apa pakhosi pake ndipo ine ndinadabwa kodi izi zikutanthauza chiyani ndipo ine ndinayang'ana nditakhala pansi kumanzere kwanga ndipo apo panakhala mayi wokalamba akuvula magalasi ake ndipo akupukuta misonsi pa iwo kapena china chake pa magalasi ake. Kumanja kwanga pa wofutukuka pawiri wofira umene umafanana ndi mpando. Panakhala mnyamata wang'ono wa mutu wa mzindo ndi tsitsi lopiringizika akuyang'ana kunja pa zenera. Ndipo ine ndinang'ana nditayima cha kumanja kwanga. Ndipo apo panayima mkati ngero uja wa Ambuye. Ndipo iye anati kwa ine, kodi mwana ameneyu angakhale moyo? Ndipo ine ndinati, Bwana, ine sindikudziwa. Iye anati, ika manja ako pa iye, iye akhala moyo. Ndipo ine ndinatero, ndipo mwanayo anali atalumphira pansi kuchoka m'manja mwa bamboyo. Ndipo waung'ono, mwendo wakumanja unamasuka. Ndi wa mbali ya kumanja unamasuka, mkono wa kumanja unamasuka. Iye anapanga stepe ina, ndipo mbali ina yonso inadzamasuka. Anapanga stepe ina, ndipo mbali inayo inamasuka. Thupi, gawo la pakati linamasuka. Ndipo iye anayika manja ake ang'ono mu anga. Ndipo anati, Bale Branham, ndine wangwiro kwa mphumphu. Mwana wang'onoyo anali atavala zophimba za khoduro za buluu. Kapena maovololo. Maovololo ang'ono andanyera. Ndipo iye anali ndi tsitsi la bulauni, ndi kamwa laling'ono, lochepa laling'ono. Ndipo kenako ngero wa Ambuye anandiwuza ine kuti iye anali akunditengera ine kwina kwake. Ndipo ndinatengedwera kutali. Ndipo iye anadzandikhazika ine pansi pambali ya manda akale. Ndipo anandionetsa ine manambala pa manda, apafupi ndi tchalichi. Ndipo iye anati, awa akhala malo ako okulondolera. Iye anaditengera ine kupita ku malo ena. Ndipo uko kunali zinkaoneka ngati inali tauni yaing'ono yokhala ndi pafupifupi masitolo awiri menemo. Ndipo imodzi inali ndi kumaso kwa chikaso, mabodi a chikaso pa makoma. Ndipo ine ndinayenda kupita kumeneko. Kapena ndinayima pamenepo. Ndipo apo panali bambo wachikulire akutuluka atavala jekete ya koduroyi ya buluu, kapena jekete ya jini ya buluu ndi ovololo ya buluu ndi chipewa cha chikaso cha koduroyi. Iye anali ndi masharubu ambiri oyera. Iye anati, iye akusonyeza iwe njira yake. Ndipo nthawi yotsatira imene ine ndinabwera, ine ndinadziona ndikuyenda kulowa mchipinda ndikumutsatira mkazi wang'ono wojincha. Ndipo pamene ndimalowa pa khomo, mawerengero a pa pepala pa khoma anali ofira. Pamwamba pa khomo panali cholembedwa, Mulungu dalitsani nyumba yathu. Palibedi lalikulu lachikale la mkuwa lili kumanja kwanga, ndipo mbawula ili kumanzere. Ndipo uko pangodya panali mtsikana wapafupifupi usinkhu wa zaka 15. Ndipo iye anali ndi poliyo kapena china chake chimene chinakokera mwendo wake wakumanja mmwamba. Ndipo phazi lake linatembenukira mbali, ndipo linakokedwera pansi pake. Ndipo iye ankaoneka ngati mnyamata, kungoti iye anali ndi tsitsi ngati mtsikana. Ndipo iye anali ndi milomo yooneka ngati mtima ngati ya mtsikana. Ndipo iye anati kwa ine, kodi mtsikana ameneyo angayende? Ndipo ine ndinati, Bwana, ine sindikudziwa. Iye anati, pita ukayike manja ako pa mimba pake. Ndiye ine ndinaganiza kuti iye anali mnyamata ndithudi mokwanira, chifukwa iye pondisiya kuti ndiyike manja anga pa mimba pake. Ndinachita monga iye anandiwuzira ine. Ndipo ndinamva wina wake akuti, Ambuye alemekezeke. Ndipo ine ndinang'ana mwamba. Ndipo pamene ine ndinatero, mtsikana uyu anali akudzuka. Ndipo pamene iye anadzuka, zovala zogonera zimene iye anali atavala, mwendo wachovala chake chogonera unakwera mwamba. Ndipo iwo unaonetsa bondo lozungulira ngati bondo la mtsikana, ndipo lopanda mfundo, inu mukudziwa, ngati bondo la mnyamata. Ndipo ndinadziwa kuti anali mtsikana. Ndipo iye anali atavala zovala zake zogonera. Ndipo iye anabwera akuyenda kumabwera kwa ine, akupesa tsitsi lake. Iye ndi wanzindo, akupesa tsitsi lake. Mtsikanayo amakhala ku Salem lero. Anakwatiwa, ndipo ali ndi ana atatu kapena folo, ndipo amayi ake ndi abambo ake akadali kumene kobe nawonso. Ndipo chotero ine ndinadzabwera, ndipo ndimakhoza kumumva wina akuti, Bale Branham, kapena Bale Bill, oh, Bale Bill. Ndipo amayi anga anali akundiitana ine. Ndipo ndinaganiza, ine ndimakhoza kumva imodzi mbali imodzi ndi kutuluka mʼmasomphenya amenewo, inu mukudziwa, wokhala ngati wofoka. Ndipo ine ndinati, mukufuna chiyana amayi mchipinda chotsatira mmene iwo ankagona? Ndipo iwo anati, pali wina wake akugogoda pa khomo pako. Ndipo ndinamva izo, Mbale Bill. Ndipo ndinakatsegula chitsekocho. Panali munthu amene anadzalowa, dzina lake linali John Emil. iye amakhala ku Miami, Florida tsopano. Ndipo iye anati, mbale Bill, simukundikumbukira ine. Ine ndinati, ayi ine sindikukhulupirira kuti ndikutero. Anati, munandibatiza ine ndi banja langa. Koma anati, ndinatenga njira imene ili yolakwika. Iye anati, ine ndinapha munthu kuno nthawi ina yapitayo. Ndinamumenya iye ndi chibakera changa. Ndipo ndinamuthyola khosi lake pa ndewu. Anati, ndataya mmodzi wa anyamata anga ang'ono, wamkulu. Ndipo anati, wang'ono kwambiri wagona ku nyumba akufa tsopano. Ndipo anati, dokotala wa munzinda kuno wangochoka kumene. Ndipo akuti mwanayo ali ndi chibayo chowirikiza pawiri. Ndipo akulephera ngakhale kuti apume. Ndipo anati, ine basi, inu munabwera pa mtima wanga. Ndipo ndikudabwa ngati inu mungabwere ndikudzapemphera naye iye. Ndipo anati, sopano monga inu mukudziwa, ndine msuweni wa Graham Snelling. Chimene Graham Snelling, mbusa Graham Snelling tsopano, anali asanakhale mtumiki pa nthawi imeneyo, mnyamata wabwino wa Chikhristu. Iye anati, iye ndi msuweni wanga, ndikupita kukamutenga iye, yomwe ankakhala pafupifupi theka la mayiro kuchokera kwa ine, kumusi mu mzinda. Ndipo anati, ndikupita kukamutenga iye, ndipo inu mupita ku mtunda uko. Ine ndinati, inde bambo email, ndikangovala zovala zanga. Ndipo chotero iye anati, nditenga galimoto yanga, ndipo ndikutengerani inu kumeneko. Ine ndinati, chabwino. Anati, posakhalitsa, ndikamutenga Graham, ndipo ine ndikufuna inu nonse kuti mukamupempherere mwanayo. Ine ndinati, chabwino. Chotero ndiye ndinapita kukakonzekera. Ndipo amayi anati, kodi chavuta ndi chiyani? Ine ndinati, pali mwana wang'ono woti achiritsidwe. Ndipo chotero iwo anati, achiritsidwe? Ndipo ine ndinati, inde amayi. Ndipo chotero ine ndinati, ndikuwuzani zambiri za izo ndikabwerako. Chotero mukanthawi pang'ono iye anadzagogola pakhomo. Ndipo mʼbale Graham anali naye. Ife tinali tikupita ku mtunda kuno, mwachimene ife tikuchidziwa ngati koyimitsira ngalawa tsopano, kumene kunali koyimitsira ngalawa kwa Howard pa nthawiyo. Ine ndinati, bambo Emil, kodi inu, kodi mukukhala kuti tsopano? Iye anati, ku mtunda kwa Utica. Ine ndinati, inu mumakhala mu yaing'ono mene ife timayitcha nyumba ya mfuti, zipinda ziwiri za zing'ono. Inde bwana, ili pa phiri. Inde bwana, iye anatero. Ine ndinati, lanu thaba lanu lapansi lili ndi lilime ndiponso la mizere, ndipo munapinta ndi mtundu wofiira. Iye anati, izo nzoona. Ine ndinati, mwana wang'onoyo wagona pa bedi la chitsulo, ndipo mnyumbamo iye ali ndi pafupifupi ovololo ya buluu ya koduloyi. Akuti, iye wayivala iyo? Ndipo ine ndinati, ndipo mwanayo ndi mnyamata wang'ono pafupifupi usinkhu wa zaka zitatu, ndipo iye ali msundika malali ng'ono, milomo ya ing'ono yopyapyala, ndipo iye ali ndi tsitsi la brauni. Iye anati, izo nzoona. Ine ndinati, akazi a Emil ndi mkazi wa mutu wakuda. Ndipo mchipinda ichi, inu muli ndi wofutukuka pawiri wofira ndi mpando wofira. Iye anati, kodi inu munayamba mwafikako kumeneko mʼbale Branham? Ine ndinati, kanthawi kapitako. Kanthawi kapitako? Iye anatero. Ine ndinati, inde. Bwanji? Iye anati, ine sindinayambe ndakuona nipo inu. Ine ndinati, ayi, zinali mwauzimu. Ine ndinati, bambo Emil, mwandimvapo ine ndikunena, ngati ndingakubatizeni inu pa zinthu zimene zimandichitikira ine. Izo zikhoza, ine ndimaona zinthu izo zisanachitike. Iye anati, inde. Kodi china chake chonga icho chinachitikapo kwa inu mʼbale Branham? Ine ndinati, inde. Ndipo bambo Emil, chilichonse chimene icho chinali, chimene chinandiwuza ine, sichinandiwuzepo ine bodza, mwana wanu akachiritsidwa ndikakafika kumeneko. Ndipo iye anayimitsa galimoto, anagwera pa chiwongolero anati, Mulungu, ndichitireni ine chifundo, ndibwezereni ine, o Ambuye, mukuona. Ndipo ine ndikukulonjezani inu kuti ndizikukhalirani inu moyo masiku anga onse, ngati inu muti mupulumutse moyo wa mwana wanga. Ndipo pamenepo iye anapereka mtima wake kwa Khristu. Ife tinalowa mnyumbamo tonse titakondowezeka naye iye, moyo ukubwezeredwa kwa Khristu. Pamene ife tinakalowa mnyumbamo, apo panali chilichonse chili ndendende basi momwe izo zinaliri. Mayi wokalambayo yekhayo panalibepo. Litatengeka kwambiri. Ine ndinati, ndibweretsereni ine mwanayo. Ndipo mwanayo anangokhala pafupi kufa, mukuona kujako kuzikulungiza kunali kuchoka moyo mwa mwanayo. Iye anangozikulungiza mpaka apa, khosi lake lali ng'ono. Ndipo ine ndinati, ndibweretsereni ine mwanayo, osadikirira kuti masomphenyawo akwaniritsidwe. Mbale veyo, ngati padi iyi imayenera kuti idzakhale apa, ine sindinganene liwu mpaka padi imeneyo itayikidwa pamenepo. Mukuona, zikuyenera kukhala basi momwe iwo anandionetsera ine. Chotero ine ndinati, ndibweretsereni ine mwanayo, ndipo abambo anamubweretsa mwanayo kwa ine. Ndipo ine ndinamupempherera iye, ndipo izo zinayipirayipira. Chotero ine ndinaganiza, tsopano china chake, iye ndithudi amalephera kupuma, ndipo iwo anachita kumenyera ndi kumugwedeza ndi chilichonse kuti alowetse kupuma mwa iye. Ine ndinaganiza, tsopano pali china chake chalakwika. Ndipo ndinapezeka ndi kuganiza mzimayi wokala mbali kuti amene panalibepo nthawi imeneyo. Chotero iwo anamutenga mwanayo, anakamugoneka iye pansi. Iwo amayika zinthu pansi pa mphuno zake chilichonse, ndipo amalira, amake akufuula mwamanjenje ndi chilichonse. Koma mwanayo anali basi akupuma movutikira. Ine ndinaganiza, chabwino, chifukwa chakwanga, kupusa kwanga, ine ndagwiritsa ntchito molakwika masomphenya a Mulungu, chifukwa ine sindinadikirire pa iwo pokhala wotengeka kwambiri. Mwa ichi ine mukhoza kuona mbali veyo, chifukwa chimene ine ndimadikirira. Sindisamala amene akundiuza ine. Ine ndimakukondani inu ngati mbale wanga. Mbale, musadzayesere konse kundiuza ine china chake choti ndichite. Pamene ine, pamene ndikumverera kuti ine ndili ndi chifuniro cha Ambuye. Mukuona zilibe kanthu momwe izo zikuonekera zabwino mbali inayo. Ine ndidzamudikirira iye. Mukuona, ndipo ine ndinaphunzira phunziro pomwe pano. Zambiri. Zaka zambiri zapitazo. Ndikuchita ndende chimene iye akunena. Ndipo sachita icho mpaka iye atanena kuti icho chakonzeka kuti chichitidwe. Mwanayo anali akumenyera kuti apume. Tsopano ine sindinathe kuwawuza iwo chimene ndinachita, koma ine ndinkangoyenera kuti ndidikirire. Ine ndinaganisa, mwina mwake chisomo chiphimba izo, ndipo iye andikhululukira ine. Chabwino, ine ndinapita, ndinakakhala pansi. Iwo anamenyera moyo wa mwanayo mpaka kucha. Kurayamba kucha, iwo ankaganiza kuti mwanayo apita basi miniti iliyonse. Chabwino, ine ndinakhala pamenepo. Ndipo iwo ankangondifunsa ine, mbale Branham, kodi ife tichite chiyani? Kapena mbale Bill, iwo ankanditcha ine ndichite chiyani? Ine ndinati, ine sindikudziwa. Mukuona, ine ndinakhala pamenepo, mutu wanga uli pansi, ndikuti Ambuye, chonde ndikhululukireni ine. Chabwino, ndipo kenako kunacha, bambo Graham Snelling ankayenera kuti azipita ku ntchito. Chotero, bambo Emil ankayenera kumutenga iye. Ndipo ndinadziwa kuti ndimayenera kuchoka mnyumbamo. Ndipo komabe mbale Graham ankayenera kuti adzakhale pamenepo, chifukwa iwo ali ndi tsitsira mzindo lopiringizika, monga inu mukudziwira. Iwo ankayenera kuti adzakhale pa wofulukuka pawiriwo. Chotero ine ndinali nditakhala pamenepo, pamene mbale Graham ankayenera kukhala. Koma mkazi wokalambayo panalibepo, ndipo palibe mkazi wokalamba pamalopo. Chotero ine ndinakhala pamenepo. Ndipo chotero bambo Emil anavala chikoti chawo. Ndiye ine ndinadziwa ngati mbale Graham wachoka, ndizovuta kudziwa kuti abwera msuliti. Mukuona, ndipo sitatero ndinadziwa ngakhale ngati mkazi atabwera, ndiye mbale Graham nkusakhalapo. Apo chotero inu mukuona mtundu wachochitika chimene ine ndinalimo. Ndipo chotero bambo Emil anati, mbale Branham, kodi inu mukufuna muzipita? Kapena mbale Bill, inu mukufuna muzipita kwanu? Mukufuna ine ndikutengereni inu kwanu? Ine ndinati, ayi bwana, ine ndingodikirira ngati inu simukusamala. Ine ndimadana nazo kukhala nyumba menemo. Basi mwanayo ndamake ine mwini, chifukwa iwo anali achichepere. Iwo iye anali pafupifupi usinkhu wa zaka 25. Ine ndikuganiza, ndipo ine ndinali pafupi usinkhu wa zaka zofanana. Ndipo ine ndinati, ayi, ine basi, ine ndingodikirira ngati simukusamala. Iye anati, izo zili bwino, mbale Bill. Ndipo chotero amayi akuyenda pansi mwamanjenje, ndipo akuyesera kuti akuwirira ndi chilichonse. Inu mukudziwa, ndipo mwanayo atangotheratu. Mukuona, zikungooneka ngati miniti iliyonse akungokhala ngati akukoka mpweya wake. Monga choncho akuchita ndizo zonse zimene zinalipo. Kupuma kunali mmenemo, ndipo panalibe, iwo analibe penisilini ndi zinthu masiku amenewo. Imwaona chotero iwo basi, iwo amangoyika kulasitala pa iwo ndi zinthu monga choncho. Koma mwana wang'onoyo anali naye kwa masiku angapo, ndipo iye anali atapita. Mwaona kapena akupita, ndipo kenako ine ndinakhala pansi pamenepo, ine ndinaganiza mayi ngati Graham apita. Graham anavala chikhoti chake ndipo anayamba kutuluka pa khomo. Ndipo iye anati kwa mkazi wake, iye anati, tsopano ife tibwerera mu miniti yokha. Ine ndinaganiza, oh Mulungu, ndiye ine ndikuyenera kukhala pano tsiku lonse, ndipo mwina mwake usiku wonse. Kenanso mwaona kuyembekezera masomphenya amenewo, kodi ine ndichite chiyani? Ndipo ine ndinayangʼana kunja pa zenera, ndipo akubwera mozungulira nyumbayo kunabwera gogo wa mwanayo mʼmenemo. Ndipo chabwino, ine ndinazadziwa pambuyo pake anali agogo akazi, ndipo iwo anali atavala magalasi. Ine ndinaganiza, ichi ndi zimenezo tu Ambuye. Ngati Graham satuluka pa khomo, chotero iwo nthawi zonse amalowera khomo la kumaso. Koma mwanjira ina, iwo sakudziwa nkomwe kufikira apa. Koma iye anadzera khomo la kumbuyo, anadzalowera ku kitchini, ndipo iye analowera ku kitchini, nyumba yaing'ono ya chikale. Ndipo pamene iye anadzafika pa khomo, mwana wawo wamkazi anathamangira kumeneko, ndipo anadzawapyopyona iwo, chifukwa anali amayi wa mwana wamkaziyo, inu mukudziwa. Ndipo anawapyopyona iwo. Ndipo mʼbale Graham kenako iye anati, kodi mwanayo ali bwinoko? Iye anati, amayi iye akufa. Ndipo iwo anayamba kufuwula monga choncho, ndipo amayi ake akulira. Ndiyene ndinaganiza, ngati izi zingagwire ntchito tsopano ngati Graham satuluka. Ndipo ine ndinadzuka, ndipo ine sindikananena kanthu, ine mwaona ndinangodikirira. Ndipo mʼbale Graham anayenda mozungulira, ndinali nditayima kuti iye akhale pansi. Ndipo amenewa anali ena mwa abale ake, ine mwaona. Chotero iye anangoyamba kulira nayenso, ndipo anadzakhala pansi pa wofulukuka pawiriwo pamene iye amenera kuti akhalepo. Ine ndinaganiza, tsopano ngati dona wokalambayo angabwere mozungulira ndi kudzakhala pansi mu mpando wofira uwu. Ndipo ine ndinabwerera pa chitseko pamene bambo Emil anali atayima atavala chikhoti chawo, ndipo akukonzekera kutuluka, nyengo yozizira kwenikweni, kukuzizira kwa mkuntho. Ndipo ndinaganiza, ndipo dona wokalambayo anakhala pansi pa mpando uwu. Ndipo Graham anakhala pansi, ndipo anagwetsa mutu wake pansi, ndipo mayi wa mwanayo anayika dzanja lake mwamba pa chitseko, ndipo anayamba kulira, ndende basi masomphenyawo. Ndipo dona wakalambayo anadzakhala pansi, ndipo malo moti iyo ikhale misonzi pamodzi pa magalasi ake akuchokera kozizira zinapangitsa iwo chifunga. Ndipo iye anafikira muchikwama chake chaching'ono, ndipo anatulutsa mu mpango waung'ono, ndipo kapena kachikwama kakang'ono, ndipo anayamba kupukuta magalasi awa. Mʼbale, izo zinali zimenezo. Ine ndinati kwa bambo Emil, ine ndinati, bambo Emil, mukadali nachobe chidaliro mwa ine ngati wantchito wa Khristu. Iye anati, ine ndithudi ndikutero mʼbale Branham. Ine ndinati, ine ndikhoza kukuwuzani inu tsopano, ine ndinayankhula patsogolo pa masomphenya kanthawi kapitako, ndi chifukwa chake izo sizinachitike. Ngati inu mukadali nachobe chidaliro mwa ine, pitani mundibweretsere ine mwana wanuyo. Oh my, ine ndinaona kuti izo zinali bwino. Ndiye, inu mwaona, pitani mundibweretsere ine mwana wanuyo. Iye anati, ine ndichita chilichonse chimene inu mundiwuze ine kuti ndichite mʼbale Bill. Ine sindingaope kumunyamula iye, chifukwa iwo akamunyamula iye, iye anangopita mpweya pamodzi unamuchokera iye, anamubweretsa mwanayo kwa ine. Anafikira ndipo anadzamunyamula mʼmanja mwake, namubweretsa iye kwa ine. Ndipo anayima pamenepo. Ine ndinayika dzanja langa pa iye, ndinati, Ambuye, khululukirani kupusa kwa wantchito wanu, mukuona? Ine ndinayankhula patsogolo pa masomphenya anu, koma tsopano mulole chidziwike kuti ndinu Mulungu wa miyamba ndi dziko lapansi. Ndisanamalizenso kunena zimenezo, mwana wang'onoyo anadzafunyulula mikono iwiri yonse pa abambo ake, anayamba kufuwula ndi kulira kuti, Adati, ine ndikumvera bwino tsopano. Mugona, ine ndinati, bambo Emil, msiye ni mwanayo yekha, akhala masiku atatu izo zisanamusiye iye, chifukwa izo zinapanga masitepe atatu kumasuka. Ndinapita ku nyumba ndipo ndinakazinena izo ku chali chijanga. Ine ndinati, ine ndikubwerera, limenelo linali lolemba. Ine ndinati, lachitatu usiku ndisanapite ku chalichi, ine ndipita kumeneko. Iwo anali anthu osauka, ndipo tinawakonzera dengu la zakudya kuti tikawapititsire iwo. Chotero ine ndinati, ine ndikufuna inu nonse mupite. Ndipo ine ndikapita kumeneko, ndipo inu mukapite kuseri kwa nyumbayo. Ndipo pamene ine ndikafike kumalo amenewo kumene kuli nyumbayo, inu mukapenyetsetse ndipo mukaone ngati mwana wang'onoyo saka bwira pansipo. Ndi masharubu ang'ono atapangidwa apa kumene iye anali akumwa mkaka wa chokoleti kapena china chake mukuona ndipo adzayika manja ake mu anga ndipo adzanena mawu awa mbale Bill ndili mwangwiro kwathunthu mwana wa zaka zitatu ameneyo mupenye ndi kuona ngati izo sizikachitika. Mkazi wanga tsopano Meda kale ife tisanakwatirane chotero iye anali mukhululo ndipo odzadza galimoto anapita ndipo anakakhala kuzungulira nyumbayo mwaona kuti adzandione ine pamene ndizikafika ndikuyendetsa galimoto yakale ya Public Service Company imene ine ndinali nayo ku nyumba usiku umenewo. Ine ndinalibe galimoto iliyonse yangayanga yodzadza ndi phula kumbuyo ndi zinthu inu mukudziwa kumene ine ndinali ndi kumunyamula tsiku limenelo ndi kukonza zinthu. Ndinayendetsa kupita kutsogolo, ndinayima, ndinapita pa khonde, ndinakagogoda pa chitseko. Ndipo analibe kapeti pa fulo yakale yaing'onoyo. Ndipo amayi anabwera pansi anati, bwanji ndi mbale Bill monga choncho. Ndipo anthu anali akuyang'ana mazenera pa nthawiyo kuti aone chimene chiti chichitike. Ndipo pakona akusewera anali nyamata wang'ono uyo tsiku lachitatu. Ine ndinayima sindinanene kalikonse. Ndipo anabwera akuyenda pansi anadzayika manja ake ang'ono mwamba mu anga ndi anali akumwa mkaka wa chokoleti masharubu ake ang'ono monga chapamenepo chifukwa cha mkaka wa chokoleti. Anadzayika manja ake mu anga anati, mbale Bill ndine wamphumphu mwangwiro. Usiku umenewo ku Chalichi ndinazinena izo. Ine ndinati, pali mtsikana wolumala kwina kwake amene ali wosowa. Ine ndinati, mpingo ine sindikudziwa chimene zinthu izi zikutanthauza. Ine sindingathe kukuuzani inu. Ndipo chotero ine ndinkagwira ntchito ku Public Service. Ndipo ine ndikukumbukira tsiku lina pafupifupi sabata zitachitika zimenezo. Ine ndinayamba kuchoka mchipindamo ndikutuluka. Bambo Herb Scott amakhala kuno mu mzinda pano. Anali bwana wanga. Ndipo iye anati, ndimapita kumusi. Iye anati, Bire. Ine ndinati, eya. Anati, usanachoke ndili ndi kalata apa ya iwe. Ine ndinati, chabwino Hebe nditenga iyo mu miniti. Ndipo chotero ine ndinapita kuti ndikatenge ntchito yanga ina. Ine ndinali kufufuza. Chotero ine ndinapita kuti ndikatenge ntchito yanga inayo. Ndipo pamene ine ndinatero ndinakumbukira kalata ija. Ndinapita ndikukayitenga iyo, ndinayitsegula iyo. Ndipo inati, wokondedwa Bambo Branham. Mwaona, inati, dzina langa ndi Neo, ndine mkazi wa Harold Neo, timakhala kumalo otchedwa South Boston. Ndipo anati, ife ndi a Methodist mwachikhulupiriro. Ndipo ine ndinapezeka ndikuwerenga bukhu laling'ono limene inu munalemba lotchedwa Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kabukhu kakang'ono. Ndipo ife tinali ndi msonkhano wapemphero nyumba mwathu usiku wina. Ndipo ife tamva za inu mukupambana kupempherera odwala. Ndipo anati, ine ndili ndi mwana wa mkazi wosautsika wa usinkhu wa zaka 15. Anati, amene ali pa bedi la masautso. Ndipo mwanjira ina ine ndikulephera kuti ndisichotse maganizo anga kuti ine ndikuyenera kuti ndikufunseni inu kuti mubwere kudzamupempherera mtsikana uyu. Kodi inu chonde mungachite zimenezo? Ine wanudi mkazi wa Harold Neo, South Boston, Indiana. Ine ndinati, ine mukudziwa ameneyo ndiye mtsikanayo, ndi iyeyo. Ine ndinapita ku nyumba ndinakawawuza mayi anga, ndinawuza iwo za izo. Ine ndinati, ameneyo ndi mtsikanayo, ndiyeno usiku umenewo ku Chalichi. Ine ndinanena kwa mpingo. Ine ndinati, awa ndi ameneyo malo ameneyo. Ine ndinati, aliyense akudziwa kumene South Boston ili? Ndipo mbale George Wright, inu nonse mukumudziwa iye. Iye anati, mbale Branham, ndikuganiza kuti ndikumusi kumwera. Chotero tsiku lotsatira, anzanga awiri a ine ndi mkazi wanga amene tsopano ali ndi mwamuna ndi mkazi wake ochokera ku Texas, dzina lawo linali Brace, Ad Brace. Iye amakhala kumusi kuno tsopano, kumusi kwa Milltown, mlimi. Iye anali woweta ziweto kumadzulo. Ndipo anali atasamukira kuno kuti adzakhale pafupi ndi Chalichi. Ndipo ine ndinali ndidamupempherera mkazi wake. Ndipo iye anali atachiritsidwa kuvuto la chifuwa chachikulu. Ndipo chotero iye ankafuna kuti aone izi zikuchitika. Ine ndinati, ine mupite ndi ine ndipo mukaone ngati sizikachitika mwanjira iyi kumene. Chotero donayo anali asanaonepo masomphenya akazi a Brace. Chotero mkazi wanga adapita ndi ine. Ndipo mbali Jim Wisehart, mkulu wa Chikulire, ndimukukumbukira mpingo kumeneko, dikoni wa Chikulire, iye ankafuna kuti akaone zimenezo. Ine ndinangokhala ndi roadster yaing'ono yakale nthawi imeneyo. Ndipo ine ndinango wa unjika iwo onse menemo. Ndipo ife tinapita kumunsi kwa New Albany, ndipo ndinakapeza chikwangwani ichi. Ndipo ine ndinadzapeza kuti sikunali ku South Boston, kunali ku New Boston. Chotero ndiye ine sitimadziwa kuti ndipite. Chotero ine ndinabwerera ku Jeffersonville. Ndipo ndinamufunsa wina wake. Ndipo wina wake anapita ku post office, iwo anati, South Boston ili kuntunda kwa Henryville. Chotero ine ndinapita ku Henryville. Ndipo ine ndinakafunsa kumeneko. Ndipo iwo anati, mukhote pa msewu uwu. Iwo anali pafupifupi miles 15 kumbuyo pamwamba pa mitunda iyi apa. Inu mukapeza malo ang'ono. Inu mukakhale osamalitsa, mungakawaphonye iwo. Anati, chifukwa ndi sitolo yaing'ono imodzi yokha basi. Ndipo sitoloyo ili ndi post office, china chilichonse menemo, South Boston, uko mitunda iyi, kuli maekala 17,000 a mitunda imeneyo menemo, inu mwaona. Ndipo iyi ili kuseri kwake mapiri kumeneko. Chotero ife tinapitirira kukwera limodzi, ndipo zonse pakamodzi ndinamverera mwachilendo nditatha kuyendetsa mamayilosi 5 kapena 6. Ine ndinamverera mwachilendo kwenikweni. Ine ndinati, ine sindikudziwa. Iwo anati, chevuta ndi chiyani? Ine ndinati, ine ndikukhulupirira kuti ujayo amene amayankhula ndi ine akufuna kuti ayankhule ndi ine. Chotero ine ndikuyenera kuti ndisiye galimoto. Chotero ine ndinatuluka mgalimoto, ndipo akazi atakhala pa miyendo ya akazi, ine mukudziwa ndi chilichonse, roadster yaing'ono yakale imeneyo. Ndipo ine ndinatuluka mgalimoto, ndipo ndinapita mozungulira kuseri kwa galimotoyo. Ndipo ndinaweramitsa mutu wanga pansi. Ndinayika phazi langa pamwamba pa bampala kumbuyo kwa galimotoyo. Ndipo ine ndinati, Atate akumwamba, kodi inu mukufuna kuti wantchito wanu adziwe chiyani? Ndipo ine ndinapemphera, palibe chinachitika. Ndinadikirira maminiti angapo, ndipo ine ndinaganiza, chabwino, iye kawiri kawiri kumene kuli unyinji monga choncho, ine ndimayenera kupita kwandekha. Ndipo chotero ine ndinadikirira maminiti pang'ono. Ndinapezeka kuti ndinakopeka, ndinayang'ana chauko, ndinayamba kuganiza, chabwino, yang'ana kuno, apa pali chalichi chakale chija chakhala kumunsi kuno. Ndipo ngati inu munakhalapo ndi Bunker Hill Church, ndipo ine ndinayang'ana chakumbali, Bunker Hill Christian Church. Ndipo pamenepo panali mitumbira yakumanda kumaso komwe kwa chalichicho. Ndipo ine ndinapita kumeneko. Ine ndinati, tsopano inu nonse muli ndi makalata amenewa. Ine sindinakhalepo mdziko limenelo mmoyo wanga, sindinayambe ndakhalapo kumtunda kumeneko kulikonse mmoyo wanga. Ndipo ine ndinati, inu mutenge mayina amenewo ndi manambala, ndipo mubwere kuno muone ngati izo sizili chimodzimodzi pa mandawa. Ndipo apa izo zinali ndendende basi. Ine ndinati, ndi zimenezotu, ife tili pa njira yoyenera tsopano. Ine ndinati, ameneyo anali ngelo wa Ambuye, mwaona. Ine ndinadutsa pafupi ndi iwo, ndipo sindimadziwa izo. Chotero, iye ndi wangwiro. Ndipo chotero ife tinakwera kumapitirira ndi kumapitirira. Molunjika ine ndinakumana naye munthu, ndipo ine ndinati, kodi inu mungandiwuze ine kumene kuli South Boston bwana? Iye anati, muthamangire kumanja ndi kumanzere, inu mukudziwa zina zotero monga choncho. Ndipo ife tinangopitirira kumapita. Chotero patapita kanthawi, ife tinadzafika mu, ine ndinazindikira, ine ndinadzafika malo ang'ono. Ndipo iwo anali ndi ngati mudzi waung'ono monga. Ndipo ine ndinayang'ana. Ine ndinati, ndi zimenezotu, ndi zimenezotu. Pomwe apo, ine ndinati, ndiyo apo, apo, ndiyo stolo ya chikasu ija kutsogolo. Ndipo ine ndinati, tsopano, inu kenyani, mwamuna atuluka kuchokera amenemo, atavala ovololo ya bluu, koduloyi yoyera, kapena chipewa cha chikasu cha koduloyi, wa masharubu aimvi. Ndipo andiuza ine kuti ndipite, ngati si choncho, ndine wankhamba kamwa wamkulu. Ndipo chotero iwo onse anali akuyembekezera. Ndipo ine ndinayendetsa kumaso kwa malowo. Ndipo basi pamene ine ndimayendetsa chokwera kutsogolo, kunatulukira mwamuna atavala uvulolo ya bluu ndi chipewa cha chikasu cha koduroyi ndi masharubu a imvi. Ndipo akazi a Bres anakomoka mgalimoto poona izo zikuchitika monga choncho. Ine ndinati, bwana, inu mukuyenera kundiwuza kumene Harold Neo ali. Iye anati, inde bwana. Anati, kodi mwachokera kumwera? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, inu mwadutsapo pafupifupi theka la mayiro kumunsi kwa nsewu. Inu mukhota nsewu woyamba kumanzere. Inu mukwere kuntunda, ndipo mukapeza nkhoko yayikulu yofiira. Ndipo inu mukakhotera pamenepo pa nkhoko yofiira imeneyo. Anati, ndi nyumba yachiwiri kumanja kwanu pamene mukukhota chokwera nsewu waung'ono wangati kanjira. ine ndinati inde bwana. Iye anati bwanji. Ine ndinati iye alindi mwana wamkazi wosautsika. Sichoncho iye anati inde bwana. Iye ali naye. Ine ndinati ambuye akamuchiritsa iye. Ndipo bambo okalambayo anayamba kulira. Mukuona iye sankadziwa konse. Ndipo chotero iye anaphatikizidwamo masomphenyawo. Iye samadziwa zimene zimachitika. Ine ndinapotoloka. Ife linakhala ngati tawatsitsimutsa akazi aneo kachiwiri. Ndipo tinapita kumeneko. Ndinayenda kupita pabwalopo. Ndinatuluka mgalimoto. Ndinayamba kulowa. Ndinapita kupita kumalo kumene inu mukudziwa. Kumalo kumene iyo inali. Ndipo ntsikana wojincha anabwera pakhomo. Ine ndinati ndi uyo apo mukona. Ndipo chotero iye anati inu muli bwanji. Ndipo ine ndinati uli bwanji. Ine ndinati ndine mbale Bill. Oh iye anati ine ndinaganiza kuti inu muli. Iye anati inu munalandira kalata yanga. Ine ndinati inda amayi. Ndinatero. Iye anati ndine akazi a Harold Neo. Ine ndinati chabwino ndine wokondwa kukudziwani inu akazi a Neo. Ndipo ili ndi gulu laling'ono chabe limene labwera ndine kuti tidzamupempherere mtsikana wanu. Anati inde. Ine ndinati iye akukonzekera kuti achiritsidwe. Iye anati chiyani. Ndipo milomo yake inayamba kunjenjemera. Iye anayamba kulira. Ine ndinati inde amayi. Ndipo ine sindikudziwa. Ine sindinamuyimire mkaziyo. Ine ndinapitirira mpaka kumusi mukoloyo. Ndipo gulu langa likunditsatira ine. Pamene ndinadzatsegula chitseko chakumanja kwa holoyo, nyumba yaikulu yakale yakumudzi, ndinatsegula chitseko. Pamenepo panali nyuzi ya chikasu kapena mapepa ala chikasu pakoma manambala ofira cholembedwa Mulungu daletsani nyumba yathu bedi lakale la mkuwa mbau laitakhala kumanzere kwanga. Ndipo panali machira ang'ono atakhala pamenepo. Ndi mtsikana aoneka mwachinyamata uyu atagona mmenemo. Tsopano china chake chinachitika. Ine ndinali pakona ya chipindacho ndikuliona thupi langa likupita ku bedi limenelo. Ndipo ine ndinayika manja anga pa mimba pake. Ndende momwe Ambuye ananenera. Ndipo pamene ine ndinachita zimenezo, pamene akazi aneo amalowa mchipindacho, ndipo nkuona zimenezo, iwo anagwira pansi kachiwiri. Anakomoka. Iwo ali ngati munthu ofowoka. Ndipo anakomoka pansi kachiwiri. Ndipo mbale Neo anali akuyesetsa kuti awathandizire iwo. Ndipo mbale Jim wachikulire atayima pamenepo wakuti adali tsike Ambuye atagwira manja ake pamodzi ngati nononse mukudziwa momwe iye ankachitira. Ndipo chotero ndiye ine ndinayang'ana pa izo. Ndipo ine ndinaziona izo. Ndipo ine ndinayika manja anga pa iye kapena pa mimba pake. Monga chonchi ine ndinati Ambuye ine ndikuchita izi mwakulamula kwa chimene ine ndikuganiza ndi Mulungu andiwuza ine kuti ndichite ichi. Ndipo pafupifupi nthawi imeneyo iye anayamba kulira. Ndipo iye anadumpha mmwamba. Ndipo iwo anali atangowatsitsimutsa akazi aneo. Iwo anali atadzukapo kuchokera kukukomoka kwawo. Ndipo pamene mtsikanayo anadumpha kuchoka pa bedi apo panabwera mwendo wake wachovala chogonera pa mwendo wakumanja. Ndende basi momwe izo zinaonetseredwa masomphenya. Ndipo apo panali bondo lozungulira lijala mtsikana malo mwanyamata. Ndipo pansi anapita akazi aneo kachiwiri. Mukuona iwo anakomoka. Izo zinali nthawi zitatu zimene iwo anakomoka. Ndipo mtsikanayo anatuluka mmenemo mchipinda chimenecho. Ndipo anakalowa mchipinda chake chovalira akulira. Ndipo anakavala kimono wake anabwerera kuyenda akupesa tsitsi lake. Ndi iye ndi lija lo. Ndipo lake dzanja lake limodzi linali lolumala nalonso mbali yakumanja akupesa tsitsi lake ndi dzanja lolumalalo. Iye anakwatiwa ali ndi ana dzina lake sindikudziwa dzina lake tsopano, koma aneo aliyense angakuwuzeni inu Harold Neo. Ndipo masomphenya amenewo ndiwoona. Ine ndikhoza kuzika zimenezo ndikukutengerani inu kwa anthu amene angapange mabuku a zinthu zoterozo zimene zachitika. Tsopano izo nzoona mbale Veo. Ine ndidzalephera. Ndine munthu, ndine wolephera kuyamba ndi kuyamba. Ndipo choloweza malo chosauka kwambiri cha wantchito wa Khristu. MARRA ma ero awiri. Kodi ndi amenewo onse amene alipo awa tsopano. NAIRO BRACA Adi Brace Graham GRAHAM SNA ma ero awiri ENG.